ala. Obi ne wa wore. Nonu jole jole. Ku maka no ne weta ala.
I need a lot to you, more a lot to you for more game changer. We need a lot to you, jolly a lot to you, jolly jolly a lot to you for more beautiful life. Send your lot to
you.
You say you love me, you want to marry me. Send me a lot to your brother Munadi Gavi. A lot to not true love. Money way a lot, you raise your game one day. A lot to not talent. A lot to not beautiful life. Jolly, jolly, a lot.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the doctor. Or Tinan may be a bad move, but also run out with Doctor, you press the luck. No, Sabia. Have you been with your worker? What can I do, the doctor? Who let me the lamb? Who let me the lamb doctor? Who will call doctor? Or Madame Saka Kipper, the beautiful Nuna. Doctor, I am with Saka Kipper. Manaka, Doctor Nidra. ọtụtụ mmadụ amarụ na olu pastọ Nidraland, aka DJ Nidraland, olu MC Nidraland, nwaokorobịa ọbụla nke na-agba mbọ o Nidraland, nwa agbọ ọbụla nke mara mma nwere ezigbo àgwà o Nidraland, ndị ọkada na ndị draịva niile ha Nidraland, maka na ụwa bụ ụwa ala.
I pray for good health, man, I am the alert, yo, for my own choice, yo. I pray for healing, believe in miracle, man, I am the alert, yo, for my own choice, yo.
Ebera ne ozi ugbu a bụrụ gị ebere alert. Ozi ọma na-ezi abụrụ ozi ọma alert. Amụma na-ebu abụrụ amụma alert. Ọgwa nwata nwaanyị dị na ka onye amụma ka o kpeli ekpere. Onye amụma wee kpee elu baa na gburugburu ka heli. Mmụọ nsọ na ọ ga-ewere ego niile nke o nwere na akaụntụ ya tarafa na akaụntụ nke onye nwa bụ onye amụma na ozugbo ndị ọ nwetara alat ka Chineke zara ekpere a. Ụwa bụ ụwa alat, ee ụwa bụ ụwa alat, mana alat nwere akara. Akara head 100 alat, akara T abụrụ 1000 alat, akara M abụrụ millions alat, akara B abụrụkwa billions alat. Mana ebere onye ọbụla na-ekpebi ka ọ na-enweta million and billion alert, maka na nwanne ịnwa anwa nweta NBA alert bụrụ odogwu.
Ị nwere ụwa bụ maka alert n'ebe ịdị mkpa n'obodo, alert gị kara aka. Obi kubana alert na-ejere ya ozi. Kedu maka chief priest of kubana ọchịagha, ị ma na alert na-ejere ya ozi. Chief priest of kubana ọchịagha, ị ma na alert na-ejere ya ozi.
Isokwe na ndị alert ye brother, isokwe na ndị alert ye, ndị alert ye bụndụ waziri oke. Isokwe na ndị alert ye brother, isokwe na ndị alert ye bụndụ waziri oke.